yande joni witere min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kodi jagnalle emon sumana amadou jangata habaruji ɗi en puɗɗiran goo fof guinanɗa fedde hawjinade wiɗagol dow ko waɗi hakkunde janggoɓe kañum e policeɓe sappo lewru avril ɓe mbortini ɓe kolli koɓe jii e dow majju nonni maire mo thiaɗoa kañum dukona soññinama ado filla ko darto ittol mum hande yewtere men pindol studio kalangu no daardo filla hono nokku to fawar jondu konda ni beyi gonno piire ɗiɗo beydi konda asiliji ɗi maradi nonni wontiri hono mayde mbiyeteɗo mallam bagale on wonno goto e janggoɓe tawaɓe sappo lewru avril ko ƴaɓɓi ɗum endano tawano e ley fawar jondu torsu ko ɓeɗa hakkude janggoɓe kañum e fawar jondu konda ni hono haɓɓiniɓe l'école mawɗo mo gallude ñemeteto université addu mumin ɗo endam ndenene kaydi kondan fedde wonno ɗon enda hawjinade ƴewde hono fawarjo koɗɗum woni ko waɗi ñande muɗum fedde nde wurtini haali ko yi e ko faami e nder majjum ben sala goto e mabɓe latiɗo kañum du no haalna en no holla wiide ke hono keddi koɓe kaldo mum kani
ce sur quoi l'autopsie est formelle
bagale keppuɗo yonki mun wakkati bononda gaɗaɗo janguirde deni go'o funi gomnati on wi'ana o samuno dow hayre nder pinkitaki kimin gaɗi o fiɗano dow gattol junngo policiɓe ƴewtintoɓe dow fi bonondaji kamɓen du ɓe kollimin wiide gonga no suka o école indirteɗo mala bagale no warano gaɗa mum du min ƴami gardinier janguirde den he bandiraɓe makko wonɓe no dari wakkati on ɗon ɓe fuu ɓe kolli wiide ko o fiɗano ɗa pinkitaki ɗi fuu komin gaɗi min paami ko bandimin o jandarmajo gon warimo dey min paamay moyno
dernierement non identifié de la gendarmerie
caggal majjum du fawarjo e ley ko ɓe mburtina habaru ko wiɗa ɗum enna ɓe kolli wiide ke yimɓe tokka e laabi kanɗi tokke ko ley lekkol on endan naati nonni fawari jondu konɗan ni bandimin tarnan fude ahmed o yehi subaka o ton enna université mo addu mumum ɗo enna gallu ñamey wakkati to nokku to dirbidirbaji ganna hakkude haɓɓiniɓe enna kañu e janggoɓe sappo lewru avril ko ƴaɓɓi ɗum ndenne ɗo konna kanko tarnan o lande keɓe kamɓe janggoɓe enna ɗum ɓe jii e dow kullanterje kalaɗe dow filla wiɗago gaɗagol nani koɓe ɗowtima
bonon dagi ɗi gomnati o waɗi arande funi waddi nawnaki bagale fa yotti to o heppi yonki makko ɗum waɗi ɓe kolli wiide o fiɗa noon e metariji herme e to o dari ɗon delle o wara nonni jonkay ganni himɓe leydi fuu faami ko o wara noon no handi kiite darne dow fi on ɗon gam fedde joɗɗinana de hana suudu kiite nanni o hiteto to joni moye fiɗimo no hani ande moye fiɗimo moy en kokki lawol o fiɗa min keɓi kulle kewɗe goɗɗe hujjaji lobbi dow fiɗɗol makko gol delle no handi kiite waɗe gam himɓe gaɗɗuɓe bononda o nangue
de situer et de pouvoir châtier tous les coupables de ces actes crapuleux
nder région mo maradi to wonto fawar jondu kono commune rural mo thiaɗoa tawa nenene kay caggal commune mo maradi maire muɗum goɗɗo ittanoma nonni mo ceɓiri on du konɗa wurtinke hoore muɗum hono maire mo wuuro ngo enna thiaɗoa kañum du konɗa soññinama ko soññinade konɗa ni koye se yeɓe jeɗɗo do sappo e jeɗɗon laatiɓe fawar jondu konɗa wonɓe ɗe commune o enna kay won ko yeei dekoye ɗerewol dow filla ko darto ittol makko kanko mbiyeteɗo Yahaya Sadou on enɗa kano woni o wi ɗum ɗo fuu ko wonno waɗano himɓe ɗiɗon woni caggal haala kaka e gono toto yimɓe enɗa gam batte wadde bonanda goho fuu sani a tiya ɗiɗaɓeldu konɗa mbiyeteɗo ministre sani may gauchi seni kettine nane maire Yahaya Sadou mo thiaɗoa
hana conseiller ɓe noon fa woɓɓe gon noon kawri desital kurdu dow inde conseiller ɓe dow gattol junngo dow alhaji sani atiya e ministre sani may gauchi talkourdu ko woɓɓe feereɓe gon kawri gaɗi tokkay laabi ɗi hani tokke arande ni préfet on soƴƴiti talkourdu amma suulare de ministre sani may gauchi watti waɗi du wartira saɗalma fon wala caka makko e conseiller e makko saɗalma feere gon ni woni caka makko e woɓɓe gon ɗum waɗi ɓe kawri ɓe pirimo e sawru du cuɓaki jippinol gol ni no watti alarba min dooma min ƴeewa ko watta
e ley yimɓe haali haala mum ɗum won alhaji sani atiyama o wino tawa junngo muɗum no won tuɗugol fa ittama kanko maire on endan ni ha komin noddi ɗum haali seeɗa wi kañum kay yeey fuu ko ittol makko nafirto ɗum yeey ko jonde makko torrirto ɗum nani fara ko darto etol jangobe dum woni wawde janginol har fila janginobe ligotobe leydi zender kandu ko na famu wama hono himbe be enda no wonno dum sectori tiagal etongo wadama fa gasi nden dum waddi ko fawar joni directeur kawjido fila jandeji di enda pamarto enda zender kanyum woni ko halno etongol timmiri baru cheikh karaw kanyum woni inde makko o haali o holli o wi ko watto hono fawar joni janginobe ligotobe hemre chapan jettidido be han tawe golle mum e faddam ele ko be ji ali keta kanyum o halni
be fu no janginobe ligotobe ujunaji jeegom e kemen jena e chapande jeetato e joyo janginabe woni ko wadana etol wawde e ujunaji jena yo e kemen joyo e chapande tato e jeetato be janginaka nderbe janginobe ligotobe janginabe kemen joyo e nayo woni itetebe e kemen jena yo e chapande jeegom e nayo ngadono tebe jande badde chapande nayi e joyi ko fuddoite nder leydi ndem janginobe ligotobe ujunaji tato e keme njoyo e chapande jeetato wadonoite jande etol e ujunere e keme njenayo e njeddo bedu fedde janginore tokkititobe janginobe no janginandu en yeru no baro sekara horeje sarusi kawjido jandeji pamari on wiri o holli ko horebe cuudi jangirde hamre e sappo e tato woni ko hebayi wakkatino etol wawde gol do etterde laso sappo wodi du wile halaji gondi no yano warta e wide ko janginobe ligotobe hemre e chapande jeetato e dido woni ko fadda golle o wi fewreno no hemre e laso e njoyo kambe woni ko padda golle be du salibe yade wakkatino etol wawde gol no wadeno
di halaji fundene ne ka aliketa hawrne elizander ko firta do umar hamma hanon ni fa hande hawrinde sarobe jangobe du kondandu be leydi niger ka en holli weltar mo ensane e do fille etol janginol na bi endu waawde janginol gol ligotobe gol enda watna dum du kondani be kali dum wakkati mo faar joni bandimi shina asmana yeyide mabbe nani ko haruna woni halni mo kawon secrétaire kawjido sigilaji bureau mabbe mbietede APE.
Tout le monde a su que le résultat est catastrophique.
On dit ba e captangol wana nonno. Fetchere wabbe etol jande janginobe be hana kam hebi. Dum fu no wawi wiede ko jande wala no heyira no wodirde leddi Niger. Dennes no hani dum hojane labi ko watta tabe sukabe amin kebi jande lobere. Gammi wawta famde mwawa hali Faransire dewi e jangina. No watta ko jangina suka am. Domne dum fu dum fuddi. Eni etol janginobe gadango ngol fa heba lawol jande fondite non fu mi yai basi fu lemu to amini mine basi fu wala lemu gambande minno suka an wonno no jangina ko yottake to janginta o itte basi fu wala lemu mine pella abirabe suka be lokol do yaade le min fu min andi ko dum woti gam heba bayle wada lemu no hana ko darta yaade
l'école nigérienne change
no montere fedde yewore yitude hakkeji rewbe leydi niger ka ndu haali alarbarnde enda do fille be ngadda balla mabbe yurmene mabbe yaade e koreji faware jondu konan hono be himbe mudu ada to wiete faane ngale wa wakkati mo hippitere wannoto enda ilundi di yaade di tati lewru jiyye ko jabbi dum goto e mabbe wiata kena faware jondu konani manama mamoudou jibo nani ko haali wakkati hawrinde wan.
Nous sommes écœurés par cette situation et
sinon comme ngoni minen boytoro e mun minen don kolla maître RD amin yago he koreji himbe diwtabe be pawarande joni hala lobba foni wala wangina do do fi himbe diwtabe toybe tawa burtaki amin ki gam min kolla maître RD amin yago he gomnati on he hokkobe habaruji dunna himbe fama do himbe diwtabe no gonga kambe do e gadda balle mabbe der gollegi dibe gadda habaruji dunne ko wattanta horebe sulare gan sowa bawde dow gartirol mabbe dow labi chelali amin di fu min goni min on kolla ko wadi ingalewa
a l'image de ce qui s'est passé à ingalewa
awana maryama mamoudou jibo wakati mo hawri rewbe wanno hala mudun kenyan e der zender to ndu hawrinde on faande joda kalen kanye andinol e ekitol wadama yaade e faande ko darto pelle jingonoje sudu baba de agadez kanye e zender e do ko darto filla dillo wambe leydi yaade leydi nene ne kadu konna ko be ganna dum konna gam batte be keba ande e do majju sanne dum dun no dara filla hono fedde sukaɓe ummator pelle sukaɓe ummator kay wonko sigili ɗum ko watta himɓe capantato du konnon woni ko gaari potti e bato enaɓe kalan sanne sanne do hakkeji himɓe dilla wamɓe du konnata e yaaɓaka manu nabara hamidou kañum woni goto e mabɓe nani ko haali wakkati hawrinde Ali Keita waddi haalaka.
D'abord le projet a choisi d'un
sir ono watte der wuro zender he agades do yaago yeso do watte der gallu nyemay ko duru widitta e fi himbe dillo be der guika min jewtidi e député be e hokkobe habaruji do fi himbe dillo be der guika gam himbe non ko hala mabbe yottoto to he al umma minen gidi be gadda balle mabbe min kokka pelle jinganoje bibbe leydi kanji chapande joy be zender he agades gam be anda ko himbe e domi e mabbe kambe ndo be durwida e fi himbe dillo be der guika no der golleji mabbe dibe gatti yeso der leydi men Niger di gam e dartina hakkeji bibbe adama e dillol goldon
e des personnes migrantes en particulier.
Nani wardi fedde hawjinde far jon jogi taade potal kany e jonde jamde leydi Niger kandu jojjini fedde do inde hawrter leydi e on Europe ɗum du konna nde ɗo fedde wallitorno yaade e rewɓe kañum e dekiraɓe himɓe laatiɓe joɗinoɓe no wallanno himɓe dillamɓe endan wittinaɓe nder leydi men Niger ndennene kadi ɗum waɗi ko fawade joni du konna ni hono koɓe gadɗu du konna ɓe gandana gam batte ɓe gadda ballaga yaade e rewɓeji ɓe gomɓe nder région enda mo agades seyni kettin e nanen fawade joni du konna ni hono noy wonno ɗum yaari anise karibu waddani e habaru o
siri mabbe o no nanganan rewbe di himbe dilloobe der guika ko hokkata be sembe be garta no Attaher Adam Haliri secrétaire général no mo gouvernorat mo Agades o weltorake sanne e siri o joddinaado
rewbe mabbe ngidi keba ballaka gotel ko hokkata be etol jawdi le koreji mabbe kawon ko min domi e jide lobbe hunde fu ko warta mawnina jawdi le koreji mabbe
no wada rewbe chapande tato kambe ballirte debbo fu no heɓan hano ko ummoyto ujunaji herme e nogay no Hajiya Habsu Haliri kawjiɗo he siri o noddiɗo yaade e rewɓe
min kollitaɓɓe muña ɓe kakkilo fawoɗa ley duruwo e golle gattaɗe ɗen gam sabbu mabɓe nden komin ekkita neɗɗo fu dow komin kaali min tokkiraɓe lebbi sappo
balla ka no hokkan rewɓe sembe jogo ko e mum en fa woɓɓe naforo e mabɓe
fijo kollol ko wiyete tande ɗum wona jimi e bami ko fawar joni sasa famɓe watto kandu konnani fuɗɗa hande nde endan to wiyete afukada fa hande ni département mo Ingal région mo Agadez noni ndenene kadi konnon himɓe hewɓeno ƴuwi tatteji fu gaadi potti e oɗo batu fa e leyɗe janane e himɓe woɗeɓe ndenene kadi konnani ɗum waɗan du ñalaɗe e ɗum waɗa fijo ngo enda en jottake ni e yewtere meɗen pinnino hannde nde endan ni en kaali dow filla ko darte o hono fawara jondu konnani députéɓe sukaɓe no endan laatiɓe no wonte namarati ɓe gaɗi wasagol yaade ƴeewede nokkurto dabbaji gonno biira ɗiɗo du konna kam wonno hono dabbaji mbiyeteɗi hono beƴino enda jiyaɗɗi enda illu hitaɗi temedde jeenayyi e capanɗe jeegom nokkurde joƴƴinato e namarati ɗum waddi ko fande directeur kawjuɗi nokkurde enda mbiyeteɗo Moussa Aladji nu o famini en noyi ɓe gonɓe gollira
nokkure amin nde cingol mum dow mana kulle tatino arande nde fuu cuɓaki asili be'i maradi lobbi ɗin ɗiɗaɓe ngel do no jeddol majji nder laddeji yaade to remoɓe ɓen tataɓe ngel kamɗo no yamirore nde min gaɗantaɓe gaɗa nde min jeddan ɗo ɓeɗi ɓen nangude ñalande hande nde warde joni waɗi ko taybi ley mum fuudu far cuɓaki be'i maradi ɗin ɓuri ko watto be'eji keme jeenayyi woɗi dumiɗen godi be'eji keme jeɗɗi min jiɗi min jaddana himɓe far jaddol majjungol du illu fuɗɗamum warde hannde min annda be'eji foti min jeddi amma nder hitaande duuɓujinaaji ɗiɗi e sappo e jeegon min muyanano min jaddana remooɓe be'eji keme joyi dey ɗum heɓaaka be'eji keme tati e capanɗe jeenayi e jeɗɗi woni komin jeddi hikka du be'eji keme joyi min ciinuno hokkude amma hemre e capanɗe jeɗɗi e joyi woni komin jeddi e haala ka kalte faande du jeddol be'eji ɗi hokka kenana nimɓe ƴamɓe ɓen yaade projet ji kamɓe ONG ji e leyɗe bandiraɓe hano Sénégal Mali Burkina Faso ba leydi Nigéria ƴami asili be'i maradi ɗin woodi du darja be'eji ɗi mawɗo on kan woni guru majji ko yiɗa nder leyɗe tubakoɓɓe sanne ɗum gam iɗi gaɗire toti e paɗe ankayni hunde fuu ko waɗirte gure koɗi jiɗana du kasin iɗi ndima sanne iɗi mbawi rimude kile ɗiɗi nder hitaande ɓiɓɓe ɓiɓɓe ɗiɗo ma ɓiɓɓe tato iɗi dorwida du e talkaku nder leydi Niger.
Nawantirdenene kayne kero habaruji fulfulni semi. Assalamu alaykum, mbalento jamu.